a disco de América. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwungira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu dukurikira, kandi kuri Facebook kuri radio yacu VOA no kuri site yacu w3 radio yacu voa.com. Muri studio ya 7 muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri Sanga cy'uyu munsi, nk'uko mwabyumvise rero, twabatumiriye umuhanzi w'umunyarwanda Benjamin Mugisha uzwi nka The Ben. Iyo ndirimbo duhereho ni indirimbo ye iri mu zakunzwe cyane mu minsi yo hambere, yitwa I'm in Love, cyangwa se wishyize mu Kinyarwanda ngo ndi mu rukundo. Uyu muhanzi arategura igitaramo gikomeye kizaba ku bunani i Kigali mu Rwanda, kikazagaragaramo n'abandi bahanzi bo mu Rwanda no mu mahanga. uretse rero kumurika album yensha no kwizihiza igihamaze muri muzika mu bindi iki gitaramo kigamije harimo kuzirikana urugendo rwa muzika nyarwanda mu myaka 30 ishize n'uruhare rwayo mu kubaka igihugu no gusana imitima ya benshi nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko bataramubona kugeza ubu ngubu baracyamushakisha, ariko tugiye gutangira twakire abanywanyi b'ikiganiro muri Isanga kugira ngo mu gihe dutegereje ko aboneka. Barambwiye yuko abonetse, bambwiye ko abonetse. Urumva rero ni bya bindi abahanzi rimwe na rimwe baza haciye akanya. Uganda Mugisha Benjamin ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Twari tukubuze rwose, twari dutangiye kwibaza uko turi bubigenze, kandi hano hari abantu banditse ari benshi bategereje kukuvugisha no kubaza iby'iki gitaramo. Usanze rero twahereye kuri imwe mu ndirimbo zawe zo hambere yitwa I'm in love cyangwa se ndi mu rukundo. None tubwire iby'iki gitaramo biteye bite?
Mbere na mbere ndisegura nakerewe na ndi kuri set, hari video turi gukora. Iyi ndirimbo yitwa Mon Coeur izasohoka mu minsi iri imbere. Muri make mwamagaraga ndi kuri set ngira ngo murabyumva ko n'umwuka
more ariko birumvikana. ahubwo twanagushimiye cyane ko watuboneye akanya muri ibi bihe urimo no imirimo myinshi. Wakoze cyane kwigomwa akanya ko kutuganiriza no kugira icyo ubwira abakunzi b'Ijwi rya Amerika n'abakunzi bawe by'umwihariko.
Yego, nta kibazo rwose. Ngiye ku gitaramo rero nk'uko ubimbajije. Ni igitaramo kiteguwe neza cyane, ni igitaramo kinini. Twibwira ko gishobora kuba ari mu bitaramo binini bizaba bibayeho mu gihe cy'imyaka myinshi, ndetse gikozwe n'umunyarwanda, gifite concept ya one man show. One man show rero sinzi uko nayivuga mu kinyarwanda, ariko ni igitaramo gisa nk'aho kiyobowe n'umuntu umwe cyangwa kigizwe n'umuntu umwe, ariko nanone kirimo abandi bahanzi, kuko mu by'ukuri umuhanzi wese twakoranye indirimbo mu gihe kuva ku ntangiriro azagaragara kuri stage turi kumwe turirimbira abanyarwanda iyo ndirimbo twakoranye. So nubwo kitwa one man show, mu by'ukuri nanone ni nka festival, kuko kirimo abahanzi benshi bakomeye b'ibitangaza bakoze ibitangaza bitandukanye. Ubwo wakwibaza umubare w'indirimbo maze gukora n'amakoraba zirimo, ubwo wahita ujenerariza ukamenya abahanzi bazaba bakirimo mu by'ukuri ko bangana, ko atari bake kandi batari gito, n'abahanzi banini kandi benshi bakoze ibitangaza bikomeye hirya no hino ku isi, yemereye kuba ari wacu hano mu Rwanda. Ndumva nahera kuri Tom Close na najya kuri ba Riderman, ba Kate Kavuyo, ba Bushari, abitwa ba Mike Kayihura, abitwa ba Kivumbi, aba n'abahanzi bakomeye kandi benshi. Twajya hanze tukarebamo Otile Brown from Kenya, Diamond Platnumz from Tanzania, Rema Namakura from Uganda. Ndumva abongabo sofa aribo turi mu biganiro byiza by'uko concludinga vuba, kuko na Shiba twagiranye ibikorwa byiza twakoranye, ariko nibwo akibaruka, ntabwo dushaka kumuzana mu bitaramo nonaha, ariko nawe twagiranye ibikorwa byiza byafashije abantu. Ni igitaramo kinini by'ukuri, numva nabangushubije gutyo.
Reka dusubire kuri imwe mu ndirimbo zawe yo hambere, tuguhe n'akanya. Ndumva ngira ngo ushobora kuba ukiri mu modoka, turebe ukuntu niba ushobora kujya ahantu, kuko harimo akantu turimo kumva hangaha nako gashobora kuba karogoya ibyo urimo kuvuga abantu niba gukurikira neza
kumukandara
reka nabya tuzamurire hariya indirimbo indirimbo ikurikiraho nahindutse y'umuhanzi Benjamin Mugisha The Ben n'iryo zina rye ry'ubuhanzi turi kumwe ku murongo wa telefone mugarukaho mukanya ariko hari abantu bamaze umwanya munini bategereje bashaka ngira ngo kugira icyo bavuga hari Astel Kana na Mbaruwiteye Thomas ikaze mu kiganiro muri Sanga bo bavu bamuvugaho muherereye mugira n'icyo muvuga Astel
ndabahe mwiriwe nje nitwa Steri Kana ndi mu gisagara cha Goma ariko sanzwe ndi umurundi
na uzajya mu gitaramo
nabishaka kandi nyene Beni nuko avuye ku murongo
arahari turacyari kumwe
ndahari ndakumva cyane
ahari ndi mu Bujumbura navuye mu ntara ya Bururi nagiye iminsi ibiri ngenda n'amaguru kugira ndamubone mirongo ibiri kwinjira ngeze abera igiteramo bacabaranyiba amafaranga yose nari mfise n'itike sinagize amahirwe yo kwinjira mu gitaramo ngo ndamubone uyu munsi koko byokoroha ko noshika ahazobera igiteramo ariko mfise ubwoba ko icyo gitaramo kizoba gihenze kandi nageze hano intego yanjye ari uwo kuzomwibonera amasomo yandi ndacaba umwana muto ariko hari indirimbo nakuze numvira ihiti ngo wirukire ugusiga ngo ugasiga ugusanga bibaye ngombwa araza kuyituririmbiraho wenyine apana yo mufite muri studio ndamushimire cyane natanze ikiguzi cyinshi kugira ndamubone kugeza n'ubu ntibirakunda kubera uburyo ubwo ndi kure ndashaka nk'umufana wiwe amukunda kuyadukorera noheli cyangwa akadutegurira nyine igiteramo cy'abantu bato bato ndafise uburyo bukwiye kandi turi kure icyumviro cyanje ni icyo hanyuma yararirimbanye n'umuririmbyi bita Pisira uwo muririmbyi Pisira ntitwigeze tumenya irengero rye mbega azogaragara muri icyo giteramo Pisira icya kabiri i Burundi hari abahanzi benshi kandi nibaza ko mubaza ni imbogamizi yo bihari ko mutarari ko atandirimbo twoba tuzi uwo bari koranye n'umurundi byaba byavuye kuki bibaye ngombwa abanyeshuri ku murongo kuko aho ndi ku radio sindiko ndayumva
arakumva turakugumana rwose turakurekura ruka maze kugira icyo akubwira
namutubiza right away cyangwa nategereza
hita gusubiza hanyuma Toma yihangane nawe turamuha ijambo mukanya
icya mbere ni uko nisegura igitaramo twakoze i Burundi first of all abarundi bose ndabashimira twakoze igitaramo cyiza i Burundi batwereka urukundo rudasanzwe abarundi muranumva bafitiye umwenda kubera urukundo bagirira ibikorwa byanjye kandi Imana izamfasha numve ko hari ikintu nanone twongeye gukora kimeze nka kiriya nisegura no kuba yarahageze ahakagirirwa ibyago wenda ntagezemo uruhare ariko bitewe n'uko duhuriye kuri Voice of America ndashaka ngo uramfasha aguhe nimero ye noneho wowe numa nimero ye nzareba nagera i Kigali nzamukonekitinga na team
izamwinjiza ku gitaramo for free ku buntu.
Aha. Murakoze Imana. Imana ibanteza igisho mbe ndagishima murakoze.
Bazakwica za hano heza tuzaguha VIP. Juste kubera ko witanze ukaboneka muri interview. Ibintu by'Imana urabizi ko bibaho ntago twari tuzi ko turi buvugane, ariko I think Imana yabipanze. Icya kabiri rero mbo nuko ntari bukurikiranye neza ikijyanye n'abahanzi b'i Burundi. Njyewe ndi umufana w'umuziki w'u Burundi kuva kera mu bwana bwanjye, nakuze nkurikirana cyane Big Farious, narayimubwiye tunahura nakuze Nkunda Kidumu n'abandi bahanzi benshi b'u Burundi. N'imyandikire yacu twize kwandika indirimbo cyane cyane tugendeye ku biti Abarundi bandikaga kuva kera. Igihe cy'Imana nikigera ngiye ibintu biheraho biha Imana, buriya nta kintu kiba mu mboni zanjye kitabereye igihe gikwiriye. Rero nikigera nzakora indirimbo n'umurundi, kandi izaba indirimbo nziza izashimisha abantu benshi. Nkunda Farious uko nabivuze, nkunda Sati B, nkunda abahanzi batandukanye b'i Burundi, ku buryo isaha n'isaha ntabwo twabura kugira ikintu tugeraho twafatanya. Hanyuma kuri Priscilla nawe mu biganiro natwe na timu turi gukorana, kugira ngo nawe azaze mu gitaramo cyacu dusanye indirimbo nziza yitwa Ntacyadutanya. Igihe gikwiriye nzabamenyesha ko nawe yageze on board cyangwa se yageze kuri list ya line up yabantu dufite, ariko deja ibiganiro byaratangiye.
Ngira ngo Astel Kana uramwumvise, urakoze cyane. Kandi nimero yawe niba nta yindi uri butange, nimero yawe hano ku Ijwi rya Amerika turayifite, turaza kuyiguhera The Ben ubwo akwemereye kuzakwinjiza ku buntu. Ubyakiriye ute?
Yagiye.
Ndumva yagiye. Reka twakire Toma nawe nyarutsa. Okay, Toma ntabwo turimo kumwumva, reka dusubire kwa The Ben. Wari utubwiye mu kanya icyo wise one man show, uzakora igitaramo, mbega ni wowe muntu utazahinduka kuri stage, ariko abandi bazajya baza bagusangaho mufatanya, ari abo mwakoranye bo mu Rwanda, ari abo mwakoranye bo hanze. Ndumva ni nk'ikintu gisa nk'urugendo rwawe, nk'uko twabivuze hano ku Ijwi rya Amerika, rwo gutangira umuziki kuva utangiye kugeza ubu ngubu. Muri make wavuga iki kuri urwo rugendo?
Yego, urakoze cyane kuri iki kibazo. Mu by'ukuri nibyo koko, igitaramo gifite concept ya one man show, ariko it's just bigger than ni kinini kurusha concept yacyo, ndetse ni kinini kurusha no kuba ari album launch, kuko kuri njye ni igitaramo nshaka ko nanone ki displaying urugendo rw'umuziki nyarwanda muri rusange, kuko mu byo duteganya gukora harimo amatributes y'aba legends bacu bagiye batandukanye batubanjirije banatwereka inzira, kuko aho bashinguye ikirenge niho twakandagiye, kandi twahakandagiye bamaze kutubwira ko nta mahwa hari. Niyo mpamvu nifuza ko muri kino gitaramo tuzabaha ikintu nakwita nk'ikuzo. Ubwo ndavuga kubera kuri ni benshi ntabwo twaba nabavuga bose kuri uyu murongo, ariko abahanzi nk'aba Masamba, abahanzi nk'aba KGB, abahanzi nk'aba Rafiki, abahanzi bakomeye bagiye batwereka uko ibintu bikorwa, ntabwo twari tubizi, ba Miss Jojo, ba Miss Chanel, n'abagiye hari kandi bagikora neza, hari abatarabivuyemo, ariko mu by'ukuri numva ko tubagomba icyubahiro ndetse na tributes zihoraho, uko tugira amahirwe nkatwe twagiye dusanga mu by'ukuri ibintu barabishyize ku murongo. So dufite iyo gahunda yo kudisplayinga urugendo rw'umuziki nyarwanda kugeza ku muhanzi muto nonaha dufite witwa Shemi, uri kwitwara neza cyane muri industry yacu. So ni urugendo ubwarwo, ni igitaramo cyiza kiziyemo concept zitandukanye. Ndumva nabangusubije gutyo.
uvuze ko bahanzi babanjirije baberetse inzira ariko nawe muri iki gihe hari abo murimo gukorana bakizamuka mu muziki kuki ushyira imbaraga mu gukorana n'abahanzi bakizamuka aho kugira ngo wibande ku bigugu uniko navuga
ikibazo cyiza na navuga ko biterwa nuko nanjye nahawe ikiganza urumva ahantu henshi tuba tugera iyo dusubiza amaso inyuma dusanga hari abantu bagiye batuvana ahantu bakatugeza ahandi nimba Ben ariwe nonaha numva ko mbikesha Tom Close ndetse na Alex Muyoboke numva ko nanjye ngize amahirwe nazahora nshingira extending my hand kundi muhanzi ukeneye support yo kuzamuka nkunda gufatikanya n'abahanzi bazamuka kuko numva ko first of all nizera ko mu Rwanda dufite impano zidasanzwe ndi mu bantu bakunda kugaruka mu kuba numva ko impano zo mu Rwanda na ntago nibaza ko hari igihugu cya tujya imbere turamutse tugize all the means we need challenges zicyari za zindi zo kuvuga ati you know hari ibyo tutarabona hari ibyo tutarageraho in terms of means ariko if we had all the means I think we'll have the best you know musicians the best artists you know mugiye ku rwego rukomeye cyane so ni muri urwo rwego rumba numva ko ngize amahirwe nagira uwo mfasha bitanakuraho ko na byuka mu gitondo nkagira opportunity yo gukora n'umuhanzi ukomeye such as Diamond Platinum n'abandi ariko ntibikureho by'ukuri ko habayeho opportunity nanone yafasha umwe muri bagenzi banjye bari kuza kandi bakeneye gushininga namwe nka extending my hand kugira ngo numve ko ari iki nanjye natanze ku rugendo rwe
yego mu kanya turaza kugaruka kuri icyo nanone cyo gukorana n'abahanzi bo ku rwego mpuzamahanga cyangwa se mu karere kubera ko barahari batandukanye mwakoranye mubaze n'icyo bivugaho ariko mbe nihanganishije Joel Vizigiro ku murongo wa telefoni turaje tukwakire reka tubanze twumve imwe mu ndirimbo gace gato k'imwe mu ndirimbo wakoranye n'umuhanzi uzamuka muri iki gihe ngira ngo yitwa Kevin Kade yakoranye n'umuhanzi The Ben turi kumwe hano ku ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone twakire Joel Vizigiro ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
nereye mu gihugu cya Tanzania mu ntara ya Kigoma niho ntuye ego hano ishema rifite n'ikibazo ikibazo cyo kubaza The Ben akora mu kije bira byose alo
Ben ngira ngo arakumva ari ku murongo
ego hama hari utubazo tubiri tw'amatsiko nagomba kumwibariza bivanye n'uko hari igihe tubona abahanzi bakizamuka aba bato bato bagira gucoka inyuma nk'imyaka ibiri umwaka umwe ukagira gutyo ukagira ibyo bagiye ukababura akarorero nka niyo bosco akabarero nka umuhungu witwa Afike n'imbere ya Afike ari mu baraho naho nyine yarakizamuka kandi umuravyo abona ko afite impano none igiki bezeni mukora kugira ngo ababana bazamutse niba bataramenyekana bagiye kugurwa nk'uko mwigeze kugira ngo bagaruke muri muzika kuko nti kibumba nyegi kibazo ni cyane igiki mukora kugira ngo ababana nabo baba abantu bakomeye kuko uravye impano barazifite ibibazo byanjye ni ibyo murakoze
yego gisubize cyangwa
ikomeza rwose ujye usubirizaho kugira ngo ducunguze uburyo mwese
uko mbibona kandi mu by'ukuri niko njye mbibona ashobora kubona bibona kimwe n'abandi ariko impano zirahari koko urabivuze niyo Bosco ari mu mpano zitangaje ko wageze mu mateka y'umuziki nyarwanda Afrique umwana w'umuhanga cyane uririmba neza nawe ni impano ikomeye cyane nibaza ko ndetse hari n'abandi maybe atameshoninze ariko nibaza ko ahanini ni ibintu bitandukanye bigenda bibacalenjinga cyane cyane ko nk'urugero nka nk'ibyo ndabigaho muri statement wahoze mu Canada ashize ni tugize minzi dushobora kuba twifuza nta gihugu cyatuze imbere mu kugira impano zitangaje usanga muri gihe baragize challenges zitandukanye wenda zifite aho zihuriye na management zabo ugasanga baracyashaka kuno kwiretrouva uburyo kiba bakongera bagakora ibindi bintu byiza kandi igihe kigeze mu by'ukuri yo nta zindi mbogamizi barongera bakagaruka nibaza ko nka Afrika aracyakora niyo Bosco yagiye muri Ghost I think niyo yibanze ubu ngubu nibaza ko kenshi iyo atari discipline itumye wenda nk'abo babiri uvuze rwose bafite discipline nziza abahanzi beza kandi baracyakora ahubwo wenda nibo bakwiye no kureba ukuntu bagura ibikorwa in terms of kubyamamaza kurushaho kuba utabizi birantunguye kuko nka Afurika afite indirimbo nshyashya zitandukanye na New Bosco nta kwezi cyangwa amezi abiri ashize asohoye indirimbo ya Gospel so nibaza ko wenda imbaraga bazishyira mu kubimenyekanisha kurushaho naho ubundi abo batanzeho urugero rwose barakora kandi bari gukora neza ariko ntibikuraho ko nanone dufite ingero z'abandi nanone bahoze bahuye n'izindi challenges zitandukanye z'abariza management cyangwa se izindi z'ubuzima zisanzwe kuko kenshi tudiringa n'ibintu byinshi ariko siko twe twese siko tubivuga buriya tugira challenge abahanzi iyo bagi our personal tugiringa nayo kandi personal life affecting a professional life all the time ugasanga twebwe ntidufite n'ubusobanuro bwa twatanga imbere y'abantu se Ben ko atagisoba indirimbo kuko tutazi icyo Ben amaze iminsi adiringa nabyo on a personal level so ndumva ari uko nabivuga ariko we hope ko tuzajya dutsinda the challenges gahoro gahoro
reka twakire Mike Manishimwe ikaza mu kiganiro muri sanga aho uherereye ni ikibazo cya mu gitekerezo
sawa murakoze cyane ukuvuga ngo harakaragira tuvugana duhere mu gihugu gisaga cya Nairobi
amakuru cya Nairobi
sorry sinda bafashe neza
komeza ku kibazo cya mu gitekerezo nyarutsa
igitekerezo nuko na terite gihe mu rurimi rw'iwacu umuhanzi wacu The Ben
nuko agusubije cyane
so ni umuririmbyi nkunda cyane nke nuko ndi umuturanyi ari ndi umuturanyi wacu kandi turamukunda cyane
urakoze
kubw'ibyo n'amakuru menshi ifite no uvuga
urakoze cyane urakoze cyane Mike Manishimwe ngaho i Nairobi muri Kenya reka twakire Safari Imani Vedast ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
uherereye Safari ikibazo cyangwa igitekerezo wihuta
aherereye Nyamata mu Bugesera turabakunda cyane kubiganira mudutegurira kandi dushimiye umuhanzi mwadutumiriye uyu munsi umuziki we urakubaka ukadufasha kuruhuka turamukunda cyane ubwo tukaba twifuza ko ya kongera gushira indirimbo nyinshi hanze kuko asigaye ashyira indirimbo zitari nyinshi asigaye asohora indirimbo hacu yagiye kinini.
Nibyo yaramaze kuvuga ariko avuga ati hari igihe rimwe na rimwe ubuzima bwite bw'umuntu bugira uruhare mu muziki asohora yaba ari kuwusohora vuba cyangwa se gutinda. Nibyo yaramaze gusobanura ngira ngo
ni twamenya niba yari post wedding ariko noneho mnamenya na gatanu rwose adushakire imiziki imyinshi aduhe turamukunda
arahari reka kwisubiriza.
Kwizeje rwose ngira ngo no mu mpera z'uyu mwaka wabonye ko twahaye abantu indirimbo nyinshi kandi nziza mu gihe cy'amezi atatu cyangwa ane tumaze gushyiramo indirimbo zigeze nko muri enye nimba ntibeshye wenda ntanashizemo amakorabo nakoze n'abandi so iragaragaza ko 2025 cyangwa 2025 izaba iri ishimishije cyane.
Oya rwose nibyo turagukunda.
Urakoze cyane Safari. Twakire Ishimwe Nicolas ikaza mu kiganiro muri Sanga. Uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo wihuta? Ariko uri ahantu hari urusaku ntabwo turi bukumve no guma mu rusaku. Ishimwe Nicolas turakumva.
Hello.
Okay Nico ngirango Ishimwe Nicolas yabaye agiye mu komeje kumva rero radijwi rya Amerika kiganiro muri Sanga turi kumwe n'umuhanzi The Ben. Mukanya waruvuze hari umuntu wavuze ngo indirimbo zawe ngo ziratwubaka iryo jambo yakoresheje muri iki gitaramo muzagaragaza mute uruhare rw'umuziki mu kubaka umuryango nyarwanda kuko aseye nk'ugikomozaho bituma nibuka yuko tutakiganiriyeho ariko mu by'ukuri umuziki ni ikintu gifite aho gihurira no kubaka umuntu haba mu butumwa haba mu marangamutima haba mu kwemera haba mu zindi nzira. The Ben.
Yego. Nibyo koko umuziki ushobora kuba kimwe mu bintu rukumbi kimwe mu bintu bike abantu bajya bibagirwa mbereho ndagerageza gukoresha ikinyarwanda cyiza kugira ururimi rw'amahanga nshiramo rero
turafatanya ndakunganiraho mbishobora.
Umuziki rwose uri mu bintu bike abantu basa nkaho birengagiza in terms of ibintu bibubaka bakabikunda ariko ntibamenye icyo bibafasha ugasanga umuntu akumva umuziki yawushizemo afite good ameze
neza
ariko mu by'ukuri nabashe kwibuka kureflectinga se icyatumye mfiriza good cyari kiriya uriya muziki maze kumva so rero mu by'ukuri yiterwa icya mbere nibwira ko ndi mu bantu bari representinga impasi runaka ntabwo nshaka kureba indi myandikire y'abantu ngerageza kuyipresenta nikirekubo ni umwana w'imyaka itanu yakuba indirimbo akayumvana na mama we nta kibazo bafite badategwa mu kuyumva ibyo rero nkunda kubishimangira niyo mpamvu ndetse n'abandi bahanzi beza.
Umurongo wa telefone sinzi ikintu wabaye ndumva umurongo urimo gucika sinzi uko byagenze ariko ubwo butumwa wari utanze nyuma ntabwo bushoboye kumvikana neza kubera ko birimo biracika kuri runo ruhande sinzi niba wakongera ugasubiramo iyo nteruro wari uvuze nyuma. radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Indirimbo ni Habibi y'umuhanzi The Ben. Twari dufite ku murongo wa telefone, hanyuma network cyangwa se rezo irabizana nkuko bajya babivuga ibiracitse, none bambwiye ko agarutse. The Ben soza igitekerezo wari muvuga, nyuma yaho twakire abantu babiri bategereje, hari Ishimwe Soraya Isaiah na Richard Livingstone, bombi barategereje ngaho. Ijambo ni ryawe.
Yego, and I'm sorry once again, ni mu modoka ndi kuva ku set, ndibona ndagerageza kwirukanya njya mu rugo kugira ngo ngiye ibiganiro byiza mu gihe wenda bitarasozwa. Ariko nari ndi kuvuga kuri point ya y'uburyo ki umuziki dukora ugira impact cyangwa se ikintu gikomeye ifasha ubuzima bwa muntu, ari nayo go cyangwa se ariyo drive kuri njyewe. Ntabwo nigeze mbaho nifuza gukora umuziki uzaza ukabaho gusa ugafasha abantu kubyina and then that's it. Nifuza kuzajya nkora umuziki uhora w'iteka ryose, uhora w'ibihe byose, ibyo twita timeless songs. Kenshi rero abantu bakunda kwirengagiza imbaraga y'imyandikire myiza, imbaraga y'umuziki witondewe, kenshi tukawugeranya n'umuziki tujya twita nyine w'ibidongo. Ariko ntanavyeba abandi bahanzi, ariko target audience zacu kenshi ziba zinatandukanye. Nshingiye ku byo nkora, ngerageza gukora ikintu nifuza ko umwana w'imyaka 4-5 ndetse n'umubyeyi we bicaye muri salo ashobora kumva indirimbo nkoze, bakayumva nta badategwa cyangwa se nta kibazo bafite mu kuyumva. Nibaza ko biri mu bintu ngerageza kwitaho ndetse n'abandi bahanzi bagenzi banjye babyitaho. Nibaza ko iyo movement yabayeho iri mu byatumye bifasha kuva ndetse na nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, intambara ikirangira mu Rwanda, habayeho imbaraga zikomeye cyane z'abahanzi zisa nkaho zari zishingiye mu gushaka kugarura ibyishimo mu mitima y'Abanyarwanda, bitari bifite kubona iterambere n'iki n'ibindi byose twagezeho byiza. Ariko nanone no kubaha umuziki ubaturusha umutima, utuma bahaguruka bakabyina, ubibutsa ko ubuzima ari bwiza, ubibutsa ko utuma bikunda once again. Jenoside yakorewe Abatutsi isa nkaho yatumye Abanyarwanda bagira bahungabana biteye ubwoba, ariko nibaza ko umuziki uri mu bintu bikomeye cyane byatumye mu by'ukuri Abanyarwanda bongera kwikunda ndetse bakagira na hope for tomorrow. Igitaramo cyacu nabwo tuzagira tu displaying ibintu byose bishoboka byatuma kino gitaramo batazibagirwa, kandi kigaragaza izo ngingo zose navuze haruguru.
Twakire Ishimwe Soraya Isaiah kaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze, ishimwe cyane kongera kumva mu duhugana The Ben. Ndagira ngo ngaragaze imbaraga mutima zanjye ziri ku mutima wanjye kuba mwabisemo kugira ngo mvugane na The Ben. Ni umuhanzi nkunda cyane, iwacu n'inganda muri Kirehe Musaza, na gace gaherereye hafi ya Tanzania, kuko iyo mpagaze inganda iwacu mba ndeba Tanzania. Ariko ngerageza kumva Secular Music, nkumva uburyo ki The Ben atanga message mu ndirimbo ze zitandukanye, kuko njye namukurikiye guhera 2013 seguniba muri segonde y'umwaka wa kane. Aho ngaho nagiye mbona ubwo bari bazamutse cyane baririmba cyangwa se atanga message, kugera n'uyu munsi mbona ko afite vision nziza cyane, kandi ubona ko afite imesaje atanga zifasha ku rubyiruko ndetse no ku bantu bakuze, ukumva ko byibura hari icyerekezo cyiza cyane cy'Ikinyarwanda.
Yego, Ishimwe urakoze cyane rero, niba ntakwanzuranyije.
Yego.
Okay, reka twakire na Richard Livingstone.
Hello.
wakome izina uherereye igitekerezo cyangwa ikibazo wihute
Nairobi hama njye gusanzanze ndi mu Burundi ariko muri kiranye hari yo kitse mwavuze ati icyo gitaramo kizabagira mu byo ku zerekeye bya genocide yakorewe abatutsi
ntabwo ariko twavuze rwose wabisomye nabi
ariko susubiye inyuma umenya harimo ibyo mwavuze yuko
twavuze ngo uretse kumurika album yenshya no kwizihiza igihe amaze muri muzika mu bindi igitaramo kigamije harimo kuzirikana urugendo rwa muzika nyarwanda mu myaka 30 ishize n'uruhare rwayo mu kubaka igihugu no gusana imitima ya benshi nyuma ya genocide so ntabwo rero iryo ni ijambo ryajemo gusa ariko urumva yuko atari ryo shingiro ry'igitaramo
rero nyambari ko biri buriya devene turamukunda rwose
nibyiza mbyiza twakire David ikaze mu kiganiro muri sanga
cyane nanjye mazina nsa David Nsabimana andikiye ari mu Rwanda izina mbere ndasuhuza Ben Saidi amakuru amakuru
amakuru meza umeze neza
ngira ngo abeli nakumenye kuva muri 2012 nkomezafusa ndabasha kugukurikirana nize no gukurikirana cyane yaba mu ndirimbo zawe yaba no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ko ibyo nikoresha mu by'ukuri n'urugendo kandi kumwe cyane nk'urubyiruko wagiye uduha urugero rwiza aho twagira hari amasomo amwe twagiye tukwigiraho kugira ngo benshi barabihinze n'uyu munsi iyo bafashe urugero rwiza rw'umuhanzi batanga urugero rwiza kandi kugira ngo nawe urabihinze rero kimwe mu bintu natangira gushimira ni uburyo ki wabaye role model ku for young generation abanyarwanda bahanze nyuma urabizi ko iwa superstar mu Rwanda na East Africa and the whole world barakuzi hanyuma ariko nk'ibyo nkagira akabazo k'amatsiko nakwibariza Tiger B ese nk'iyibonye nk'umuziki wo mu 2012 na 2015 ukawugereranya n'umuziki w'2024 ese ubona iyo miziki ari imiziki imwe ese ubona nk'ikihe kintu bitandukaniraho nk'ikingiki iyo gitegereje nkagereranya n'umuziki wa 2024 mbona hari diferense ubona ari
cyuta ndavi cyuta
ikibazo na kubaza
nyarutsa urimo uratinda kandi abantu ni benshi cyane bashaka akanya
yego reka mbangure mu bice mbangura ikindi kibazo nakubaza iyo ubonye nk'urubyiruko uyu munsi ufata inisiyative ukajya mu muziki bavuga bati inspirasiyo yanjye nikura kuri bebeye ni urugero ndetse nk'iyo wabonye ukaba hari nk'uwagira gufasoka gusaba emi sapoti
urakoze David reka debe nagusubize yakumvise
David urakoze cyane ndagira nibuke uko bibajije nduba warumbajije diferensi ya demiduze mu gihe demiduze no 2024 nibaza ko ibyo ari byose hari diferensi iri muri sound dukora sound ya demiduze yari sound obviously ya kera ama software aza agenda duha sound nziza kandi you know zisona neza kurushaho nibaza ko 2024 uramutse ukozemo fusion ya imyandikire wenda ya 2012 then you can have something amazing ari indirimbo dufite yitwa sikosanya umwayikinye kuri njye yanabwira kade ko ni igitekerezo kiza yagize kuko twafashe sound ya 2000 24 dukoresha igitekerezo cyangwa se ibitekerezo by'imyandikire bya 2012 nyuma byabaye n'irimo nini so difference irimo mu gikuri ni nziza nta kibi kirimo n'iterambere nini nk'ahandi hose mu zindi sector hanyuma ikibazo rubajije ni si kwanyibutsa ntabwo nibuka neza
yavugaga iyo ubona kuba uri cyo yise intangarugero cyangwa se bandebereho abantu bose yaba abahanzi bakiri bato cyangwa abandi bavuga bati dore umuhanzi abandi bareberaho cyangwa se twemera akavuga ati wiyumva umeze ute biguha ubuhe butumwa
mbaye honest nitagoma biba mu byo natibaza nta na kimwe forsa nge kubyuka mu gitondo ngomba ko ngomba kugira umuntu next extending a hand to na ni nsa nkaho mbikora mu byo buri natibaye ntago na mbaje ubwo mbifiringamo ntago mbuzi I just feel ko ari ikintu kizima twese twagakoze umuntu ashoboye kuba yagiye ku extending ikiganza ku wundi yabikora ndumva ariko namusubiza ya
ngira ngo David aranyuzwe n'ibisubizo umuhaye mbere yuko twakira undi muntu ariko ndagira ngo dusubire kuri ya concert twavuze concert ariko ntabwo twigeze turangira abantu aho bakura amatike ushaka kuzayitabira yayakura
umuntu ashaka amatike yayakura kuri stations za Tekno narashimira Tekno umuterankunga mutagoma bihanganye kuba nkuzanye imana abaterankunga kuri radio
ibyo bintu
ni ukuvuga ngo amastation ya Tekno yose afite amatike yacu ari shop yitwa Fly Mama Africa nayo iri mu baterankunga bacu nayo ifite amatike yacu ndumva so far aho kandi ni henshi cyane Tekno ahantu hose mbese imeze ahantu hose wayibona ndumva ari ibindi ni mu buryo bwa internet ni kuri ticket.com ndabisharinga kuri social media zanjye naho bahakura amatike mu buryo bworoshye ariko abadakunda
ngira ngo abanywanyi b'ijwi rya Amerika bahumvise aho bakura amatike ariko dushimangire ko hano ku ijwi rya Amerika tutamamaza ntabwo rero The Ben yarimo yamamaza ahubwo yari arimo arangira abantu aho bashobora kubona amatike y'iki gitaramo twaganiriyeho reka dukomeze twumva umuziki mu kanya gatoya kubera ko umurongo none uracitse ariko The Ben turamwakira mu kanya gato ariko uko biri kose ndizera ko mu urimo ngo mugira ibihe byiza aho muherereye muri mugana ku era z'umwaka twegera umunsi mukuru wa Noheli n'ubunani indirimbo Why cyangwa se kubera iki y'umuhanzi The Ben yafatanyije na Diamond wo muri Tanzania nditegura cyane ku bantu benshi 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 batwandikiye basaba kugira icyo babaza cyangwa se bavuga ntabwo tubibasha kubakira mwese kuko isaha ni nto cyane ariko reka tugaruke ku murongo twakira umuhanzi The Ben mbere yuko twakira abandi babiri noneho tugasoza ikiganiro twakire Karegeya Le Innocenti kaza mu kiganiro muri Sanga reka noneho dusubire ku muhanzi The Ben turagenda tugana ku musozo tuvuze kuri iki gitaramo kuko dusigaje iminota nk'itanu hari ikintu cy'ingenzi ubutumwa bw'ingenzi wumva ushaka gutanga cyangwa se wumva abantu batacikwa nabwo mbere yuko murekura ngo ugende kuko wanabivuze ko ufite byinshi ugiyemo ubwo butumwa bw'abarobohe
urakoze cyane ntuguma niba ubutumwa ndumva ni mburambura ndaba mbivuze ariko reka mvuge nya mu gitaramo harimo a gift cyangwa se impano dushaka kugenera abazakitabira ndetse bose and that will be revealed
ku munsi nyirizina
izanagaragara cyangwa izanagezwa ku bitabiriye ku munsi nyirizina ariko ni Imana idasanzwe kandi bazishimira
ugize uti abazakitabira bose
muri make ni bose nuvuga ngo ibihumbi icumi biri muri arena bizatabifite gift bazishimira ndetse bahawe na The Ben
ibyo bintu ko biteye amatsiko ra
this is very basically exclusive muri ubwo buryo noneho igitaramo ubwacyo rero ni igitaramo kiri special nkuko nakubwiye ntabwo nibaza ko concept turi gukoresha yigeze ikorwaho before ndetse na lineup dufite itandukanye ni line up dufite uburyo izakoreshwamo itandukanye n'uburyo busanzwe ni ukuvuga ngo ni ibintu tutigeze tubona mbere nibaza ko igitaramo bwacyo kiri special ndetse n'abazakitabira bazataha bari very 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 excited ku byo babonye
rero Ben ndumva twakugumanye cyane kandi wari watubwiye ko hari ibintu byinshi urimo gukora ariko reka tugushimire rwose ko
ndisegura by the way ndisegura kuko gahunda yanjye namwe nari nayubashye and then ahantu nagiye gukorera set batangira batinze connection yacu igipfa ko nindi kwirukankanza mu rugo kugira ngo ngire connection nziza so ndisegura kubakurikiye VOA ariko nababwira ko mbakunda cyane kandi I can't wait to see them kuri le premier janvier kuri cyambe z'ukwambere
uko biri kose ndatekereza yuko iby'ingenzi twabivuze kandi ibintu umuntu adafiteho uburyo bwo kuba yagira uko agenza ubundi iyo bije tubyakira gutya ariko hano ku ijwi rya Amerika nakubwira ko tutakuveba nizere ko n'abafana bawe batakuveba cyangwa se n'abakunzi b'ijwi rya Amerika batatuveba kubera ko ibyo ni ibintu twebwe tutagira icyo dukoraho nshimire rero namwe mwese inshuti za Radio Ijwi rya Amerika natwe twisegura cyane ku bo tutashoboye guhamagara kubera umwanya utubanye mutoya reka tubasigire ino ndirimbo yo hambere ya Orchestre Impala yo kubifuriza umwaka mushya muhire nshimira Nadia Taha n'abo wari bafatanyije bamfatishije kukira telefone zabo kuri mikro mwari kumwe na Jeff Mutagoma mukanya saa moya nigice nibwo turi buze kuba turi kumwe mu makuru yo mu Kinyarwanda no mu Kirundi turasubira rero